Mokga wa Democratic Alliance Masepaleng wa Tikoloho o hlahisitse tshisinyo ya ho busetsa pelepele le bolebedi bo pepeneneng hodima projeke ya letsatsi ya notshi ya dimekawate tse 475 motsaneng wa Dallesville. Lekgotla ha le a tsebiswa hantle ka morero ona, mme baahi le dikgwebo tsa lehae ba hlahisitse matshwenyeho a tebileng. Democratic Alliance e kopa hore ditokomane tsohle tsa projeke di senolwe, ditherisano tse sa dumellwang di emiswe. Re kopa hape le tlhalosetso e felletseng ya notshi le Lefapha la Mehlodi ya Diminerale le Eneji. Re boetse re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re batla ho kenya letsoho ha setjhaba le tlhahlobo e ikemetseng ya molao. Matla a tsosoloseditsweng a amohelehile ka hare ho metse ya rona, empa merero e tlameha ho ba molaong, e be pepeneneng ebile e kenyelletse bohle.